kubera ko nanjye ndi impunzi, kubera ko kuva nanjye ndi impunzi, kuva kandi ntashobora gutaha, kuva kandi nta wangi wabo, ariko kuva bidashoboka ko umuntu yataha mu Rwanda agataha arwisangamo n'amahoro yose, ntabwo iki cyemezo cya UNHCR na Leta y'u Rwanda mbona kitari gikwiriye kubaho, kubera kibangamira abantu.
Kibangamira abantu ku buhe buryo?
Nta kuntu umuntu yaba yarahunze agasiga utwe twose inyuma akongera akajya gutangira ubuzima ahandi, n'ukuntu muzi bigoye, nanone ngo aho atangiriye, aho ibintu bitangiye gufata, aho imbuto zitangiye kumera, ibintu yakoreye byose aho bitangiriye gutera imbere, ngo bamwake impapuro, bamwake ubuhungiro, bamwake byose, bamwirukane, nta mpamvu yari ikwiriye kuba umuntu bamufata bakamukura mu bye, mu tuntu twe yari afite ngo bamusubije mu Rwanda, aricyo gihugu yahunze.
Nk'uko gusa Leta y'u Rwanda na HCR babisobanura, bumvikanisha ko mu Rwanda ibyangombwa byose byabonetse, amahoro arahari, abanyarwanda baratuye, ikibazo cy'umutekano abantu benshi bagiye bahunga nta kigihari. Izo mpamvu wumva zidahagije se wowe ko abantu batahuka?
Mu mpapuro, mu magambo, koko ibintu, amahoro yatashye mu Rwanda, nta ntambara igihari mu byo bandika no mu byo bavuga, ariko ukurikije ukuntu Rwanda ruri gutera, ruri mu ntambara n'ibindi bihugu biri aho iruhande, cyane cyane Congo, ukurikije ukuntu no mu Rwanda ikimbabaje cyane ari inzara yateye mu Rwanda, kubona hari abantu miliyoni 3 z'abantu bishwe n'inzara ku buryo butari umunsi umwe cyangwa ibiri, ariko bishwe n'inzara, bahora mu nzara, bishwe n'inzara. Ntabwo icyo ari igihugu umuntu yavuga ngo nicyo gihugu ntashyemo, ngiye kujyayo, ngiye kwisangayo mere neza.
Iyo mibare, miliyoni 3 zicwa n'inzara, niba nkumva neza uravuga ko 30% by'abanyarwanda bicwa n'inzara, iyo mibare se waba uyivana he?
Iri kuri FAO website urebe. Umuryango w'ONU wita ku biribwa n'ubuhinzi FAO, muri raporo itangaza ko 30% y'abanyarwanda bari imbere mu gihugu, niko bimeze, bahora n'inzara, amapfa.
Ndagushimiye cyane Violeta Nyange ku bisobanuro duhaye.